mine, kodwa uthi angithenga i-bev. Uvuka uSathane, uthi ufuna injaka ngidef. Uthi ngiyamchaza man, ngizamgcaba man. Unomngani, kodwa uyayitshela man.
Bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep. Bamba sfep.
Angitshela udali, akamjwayele umthinto fresh. Kakabani alihluphi lisifundela i-text. Ungisendele iy'thombe zamabele kwi-WhatsApp text. Phela mina iy'ngane ngiphila ngazo njenge-crash. Unganakho usehleli namaboss. Okay manje thina shuthi uyasidodge. Usubhexaza kuyena sekwi-sport. Bhexaz, bhexaz. Bhexaz, bhexaz kuze ngikhole. Ayikho into erong othanda i-alcohol. Hlupha kakhulu bemana nezolo. Type 2.
Nange ngibrush ngitshebe kodwa uyabhamba kwengitshele. Boboza ngumsele, hele flow mfula okugcwele. Khotha udebe, he uyahala thula ubheke. Do the dance, hey ngijeke. Washiya bentege, ntege. Dlala ngento yakhaba kuyeke. Hey bamba, up and down jumper. Niggas lamba, but total shit amanga. Hey unwishi nama, kodwa ngenkami kafaru uyathamba. Hey yena ugamile, ufuna lokhu khamba.
Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep.
Yeah, ufe kamazi umfana ufana njengami. Kodwa uyamthanda uscripts, uyamthanda usast. Okay, somshango kengani. Working through the day, kodwa ngiyatrapa ngokushona kwelanga. Fela usimzi, fela uscripts, isebenza u-6 igebe ngizangene ngejam. Cooking hard, ngegoqosa. Ntombi yakho mayengibuka uyadovosa. Bambi isinqe ngiyabhotosa. Asinga ugomane ngoba uyathokosa. Work in the field, kanda kanda. Nami bengazi kusesasandana. Basi lo baby girl uyabhampa. Ukhumbuza urabanyana.
Uvumi nje amdeva, amvele ngamdeva. Awafazi sengibida ngingeho. Umthengeli gross, angayileza i-res. Ukhandeli isithombe, sibe i-res. Ngathi upasta ujosi ngala ma-verse. Oh, I swear, ngijoka nonee. Hlezi ngikinga, ngilazi i-bench. Put up shice, ebe ngenze i-day. Angishoze ngayese, izinthenge i-bench.
Ntonga amalaza, ngipendule i-gage.
Angilo phoisho, yashaya i-bitch. Angifuni i-vef. Mina ngifuni i-ngay. Angifuni i-vef. Mina ngifuni
i-ngay. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba. Bamba sfep, bamba sfep, bamba sfep. Bamba sfep.
Shanuka my mind, kodwa uthi angithenga i-bev. Uvuka uSathane, uthi ufuna injaka ngidef. Uthi ngiyamchaza man, ngizamgcaba man. Unomngani, kodwa uyayitshela man.